that.
Somewhere, somebody, yeah. Ooh. Acha niwaambieni, jamani. Nimempata mpya kijana. Anilishite mbele ni nyama. Ni nyama, kwa nyama. Acha niwaambieni, jamani. Huyu wa sasa meni changanya. Akikosea nitabeba lawama. Lawama.
Mafichoni, mafichoni.